higher in the wire, baby, baby, flow your desire, taking you higher and higher. TC Jalan say, baby, 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 flow in the area. Cleo G spanned it, turns it on.
Kodini ndani, wamena na tiluwa, tinkaliva doti. Kodini chani, chamene chilengisa, tinkaliva putini.
Wamia, wamia, zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, zambia paka iwame.
Kampeni mwa bantu ni ya kudala, bambiri tizi batima chitira chadala. Genti chinde mindset ya kudala, tiangane kusogolo notifo kudala. Tisi ya drama tiambeche action, Zambia yende pasogolo through action. Tinkale na mabini mwa nyumba yatu, oro tikumbe migodi mumizi zatu. Genti singe manyumba yatu clean. Tizinge zonze mizi za to clean. Mucommunity zionze kankala clean. Na matown deni Zambia izankala clean.
Kodini ndani, wamena na tiluwa, tinkaliva doti. Kodini chani,
chamene chilengisa, tinkaliva putini.
Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Green, green and healthy. Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Pianga ziko paka iwame. Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Clean, green and healthy.
Make Zambia clean. Together we can keep Zambia clean. Machitasa menzela bonze pamozi. Then we can make Zambia green. Ma politician na vana va skulu. Ba chechi na ye na makulu. Na vana vatu waza konka mufolo. Chika kwiri zana zaenda paso golo. Tizi samalile palu moyo watu. Tiziwe sanitation ya umoyo watu. Osa emekeza atu dwale korela. Sure, remember prevention is better than
kodi nindani.
Wamena na tiluwa tinkaliva doti.
Kodi nijani.
Chamene chilengisa tinkaliva funtini.
Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, Zambia paka iwame.
Green, green and healthy.
Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, Zambia paka iwame.
Green, green and healthy.
Na chitefi nobe wa chitefyo. Na wamia pa nobe wa wamia po. Na chitefi nobe wa chitefyo. Muku posa posa muka iposa po. Twalimba tulilanda kwa matamu kutika.
Kukwila hapa na iwo kwile hapo.
Nobuteko ulalanda kwa matamu kutika.
Kwa last one set is a son tapo.
Twalimba tulilanda kwa matamu kutika.
Kukwila hapa na iwo kwile hapo.
Natuungwe tulalanda kwa matamu kutika.
Kwa last one set is a son tapo.
Kodini ndani.
Wamena na tiluwa tinkaliva doti.
Kodini chani.
Chamene chilengisa tinkaliva funtini.
Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, Zambia paka iwame.
Green, green and healthy.
Wamia, wamia, Zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, Zambia paka iwame.
Green, green and healthy.
Let's keep Zambia clean, green and healthy. TC Chivakamba.
Close.